yande jeni tere min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalle mo hande nder ko kibaruji me en kalan hala hono fawarjo modi babe kawri wadi noddangal yaade alislam en elel julirde be tokka labi dida do hisugol nyaw coronavirus ngu enda nonni si Allah jabi go lewru juin kanyum woni ko fawarjo lekoliji fu antete nder leydi men Niger dana gallure nyame be puddi e be jaale lekoliji gabbatte Allah e be jaabe lanna wadi fati nyaw coronavirus tawe don nanga sukabe kanyum e jangino non non du ko no yewtere men pinnande studio kalangu yewtere non de bande men tarnande Fouda Ahmed yewtidi e didabo nangudo coronavirus e leydi men Niger jeyat leydi Italy on hal nan en noy wurir e majjum hande o dadi bas fola e makko kori jagnalle e modon Soumana Amadou jangantaw habaru je fulful yarno birnomi ni e ko ekibaruji di enda modi bab leydi men Niger ngadi hawrter mudum gam batte Allah be ngada noddagal yaade alislam Allah en fum e der julirde nokku futto himbe hawrto juula ko wato ko tawe acca hakkunde mudum dawre ko watta meter goto dum du ko na wono ko docteur Sambo Amadou latir kan haltudo inde kambe modi bab be enda halane Jalla Maryama Kenda
la distanciation
metro goto mo hi a himbe gatta hakune huno non ko wodi gan neddo deni dojji jodo gonno don ko wawta fitti he neddo ko watta metro goto fa burano de wondube andal holli ko gattol metro goto hakune no wawi hisini jomun na walla kan ba dojji wadi himbe no handi teddina labi tin oita nodi on gi'i min gatta na metro goto hakune to min gol minen jodi do min goni minen jama der jurulde oita no gol labi di satar mo no wodi de be kinno ibe pirta ko himbe tay nyande himbe pami de himbe juuldi burto der juulde den gande wattane safare ko warta awdiri na walla kam de himbe no tawa der juulde endo watta ko safare den watti delle no handi himbe burto non non do dambule den firti himbe kinno no unna du'a uji o tan wo labi di kanji goni kisinoji himbe na walla kam
conservatoire et sanitaire
nani sa Allah jabi yaade go lewru juin o enda wonno ko lekoliji fu wi a mabbite e leydi men Niger do enna gallu nyamebe kebe cigilo dum do ko yaawi yaawi gam batte Allah be mojjen nokkuje den enda be mbuwodo be lanno dum faawar har fila ko darta nyaw coronavirus hore be gallu de kanyum ko fuddi dum hore je mabbe do kawone Mukhtar Mamoudou nani ko haalani bandime Habibou Garba dum ngada e lekoliji di enda
de la même manière dont nous avons procédé
ano non min gadirno der julirde e dewirde non du fa hande min gatta der ngirde de enda fadde jande den hojitede min gatta safare der majje ko hisina sukabe warobe ko jito jande mu min kalani sarusi kawjido fille jangirde den min biidu fa handen pelle sukabe ummatore jangobe ben kanje du be ballira ko watta gattul safare gol wadire no haniri min durwandu fa handen singude labi kisinol sukabe be rabu nyaw coronavirus gu amma sukabe ben no gada ko kisa kam buri sembe misali gattul haddi di ado on lotudo juude mu e gattul sumoje
de demain le port de la bavette
non non du fa handen gollono be har fi ko darto jande leedi men Niger be ngadi kamere jida hakkude mabbe ministre kawjido jande ji hakkundeji mbietedo Mohamed Elhadji Samro illu sappo jene lewru men dubinade nogay dum do fi le ko darto sigila mabbo tugol lekoliji di ko warto dum enda dum taamadu ko lekoli gomnati kadi lekoli gonde inde koy mudum fu won ko mabbe titte go lewru juin waron dum endam dum waddini ko fa handen kambe enda ni hon latibe hawjibe lekoliji gonde inde koy mudum en di enda be mbiyebe tawdo e sa kullaji sanne e do fino dum warri warri ni sabu jaccer watni be e le jawdi mabbe illunde l'école ombano nogay lewru mars nenne be noddoyade gomnati du kondam heba ko waldati hebbe nya yeso nande ko danda koy Amadou Djibo haali kanyum woni horejo mabbe wakati mo bande Michel Deji Landim
gomnati kan hoji teddirka mabbol jangirde e koldi denne dum wadi min goni minen jama e gomnati on heba cede ko hokkata gan wallami do jaccere cede de min kebi gan jangirde de nandana kampaniji de hana cede yoba kambe ketta wadiri muraduji mabbe to be gi be jottinan lilal amin gal to kawji be fi o dum wadi min goni minen durwa ba ko ni minister on e hore mu hana kan hawji jawdi talkini o windata o ƴama ngam min keɓa komin kokka. Saaroɓe sukaɓe minen gatti gokka amin he maɓɓe ngam iɓe andi nder ko min tawa hande. Nde ni ɓe salake yoɓude jangirɗe gonɗe dow jonde ko'e mu'en wawta golli. Gomnati no handi ƴeewa fi o hokkamin ceeroygon ko hitaane dini.
Nonnon fa hannde du hara fille ko darto ñaw coronavirus himɓe ko watto jeegon kañum on ko tawɗa ko heyɗi e nder leydi men Niger wakkati mo capantato e jeɗɗo ƴeewa honno cellal muɗum. Ɗum waddi ni joyɓe en ɗan tawa kana to enɗan gender goto ɗo konɗan difa himɓe tato du wonko coronavirus o enɗan wari ele balɗe ɗe enɗan ɗum won keña nde ko hiisa nonni ɗum du wonno ko ministére hawjide cella ɓiɓɓe adamaɓe leydi Niger andina yaade ɓiɓɓe leydi. Ɗum waddi ko fani ɓe mbinen nde hiisama ni ko watto himɓe unaji nayi e capantato ka en woni ko ƴiƴƴele mumen dara dow fi coronavirus o enɗa kemi jeena e nogayo kaen ko tawra ñawgum hemre e nogayo e nayon kaen gon ko wonno sawro joni kemin jeɗɗo e capantato e jeetto kaen du konɗan woni ko sawri daɗi koti wuroji muɗum en fa hande du hono capanɗe joyi e jeetto kan woni ko ñawgu wari yerno andinore nde andiniri. Nonni fa waɗa joni du konɗan ni e Allah e ɓattagol julɗe ɗe enɗan ni ko woowi ni woni hono gortoɗe jawle en no wawi tawe ceede mum ɗuuɗi sanne hikka ɗum worra noon har belle yarto enɗa saabu sukaɓe ummatore hewɓe naata e majju gam batte ne heɓa ɗon enɗa hono tino ene heɓa ɗo konɗan seeɗa ka noon woni ceeɗeɗen enɗan ɓeydaki hono ɓe mijurno ni enɗan ɗum wonno koɓe jii e nder luumo gon en. Nonni Ali Bonano laatiɗo goto e fa waɗa joni du konɗan ni jiyato ete fandu beeri no tawa ele sottoɓe hono gortoɗe jawɗe enɗan fandu beeri wona ele leydi tondi Kanja o wi hikka enɗan hunde ɗum yarani ɓe yirni enɗan waɗi koto kilo capanɗe joyɗi kono ko dille warde luumo belle yara
nder wuro amin kay keme jeego o jeego ono ndey ba kenga belle yara do keme jeego o min conni mi yahana luumo bankwara nyande alarba nyande alkamisa do mi yahana fendu beeri nyande mawne do mi yahana luumo kenga luuɓe tati ɗi ni jaami mi hooƴiɗi mi waddi wuro belle yara kenga kay riba fu woni mi heɓay to mi andani yaade jaango en wala fu ko waddi ɗum sayni ceeɗe woni wala gaɗa mum do ɗuuɗal himɓe fuu soodi illa hana hande resi to deni lamɗo waddi hoyirna to fu no hoyani non
nonni to ene loctore mawne nde Agadez kannon tawɗa saɗorma ndiyan ceniɗan keƴuɗam ɗum ɗu waɗi ko watta duuɓi nayyi ni ko saɗorma ono won to enɗan hikka ñaw coronavirus wari ɓeyditi ɗum waddini ko fani docteur Agali Annaba laatiɗo kam woni docteur kawjiɗo nden ene kay ni hon loctoro nde enɗan to e Agadez o haalni bandima Anise Karim no woni ɗum goni ɗum yara
no woodi filla heɓude mosola saɗornan ɗam misali basol forage nder cakantarare ɗen forage on ndu wasama amma o tawraka ndiyam sanne ko heƴora himɓe min tefi ton har sarusi sen sarusi kawjiɗo filla ndiyam ngam heɓude mosola amma ɗum fuu waɗay ko yirna heɓɓo dalila durwo hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus gudu waɗi komin gaɗi desirɗe ndiyam to himɓe loota juuɗe mumen dambugal sarusuji fuu kam fuu he hôpital dey saɗorna amin hande kan woni min gala bawɗe ko watta ndiyam heɓo darnokkuje ɗe denne miɗen kaaja loroji ko ƴogo ndiyam wadda hewna desirɗe ndiyam ɗe nde ndiyam tawaka nder nokkuje ɗe ɗum ndu woni ko himɓe gonno gi'a
parfois la population
nonni himɓe laatiɓe ne tawato ene Agadez no tewta ɗum warɗe e nder leydi Niger ɗo enɗa himɓe no laatiɓe talki mumen ɗon no ƴeewe ACR ka wonno hono fedde leyɗe duniyaru hawjide filla ko darto dille wamɓe kañum e ferewɓe ka wonno ƴeewa talki ɗi enɗa ɓe joƴƴini du konɗan ni fawarjo sigila ko watta ko tawe e nder jeɗɗiroɓe keɓa ɓe dara hon talki himɓe jeɗɗon gam batte ɓe darana ɗum en sala no wawi wiyede jooɗo e leydi ndina dillo leydi gondi nanni ko fande mbiyeteɗo Mahamat Nour Abdoulaye laatiɗo kañum woni kawjiɗo filla ko darto ndenagu bureau mawɗo tawto enɗan ono fande mo fedde duniyaru hawjiɗo filla ferewɓe Agadez haalani bandimin Anise Karim.
Wakka mum nde ni neɗɗo adi dewtere hawjine filla wi'ude moye hana resede nokkure pereɗo e mo hana nder jeɗɗire waɗa himɓe laso ɓe ɗereji mumen min darata misali hande Allah e ko himɓe tawa nder mum waɗi komin mbawa kawri jama'are min mbiya min daran ɗereji mabɓe subaka fu nder jeɗɗire ɗereji himɓe jeɗɗo kan tam min mbawi darude denne ɗum hollude ferewɓe ɓe ko meɗen hen wakkati on kanni wardiri ni HCR du no tinnoto no duro ko watta e denake kam fu e hakkeji mabɓe min jaran du fa hande yeeso filla ƴewtinade laabi heɓande ɓe ɗum worɗe ɗum
du
illa hitan duminaɗe sappo e joyyi nden wonno ko nokku to ndendori ɗum wonto duro watto maradi fusa fa fondite Allah e fi maradi kolliya wakkati ko ɗum didano fa ɗum golle du wiyanoma ley lebbi joyyi hantay ɗum waɗi ɗum gassi golle majjum fuu kano woni wakkati mo kalte o hono ko heddi e wakkati on bura babal de jenay fa hande du gollangal ko heddi mo duudi sanne Usman Abukari lati do kanyo on woni kawjina do filla gollangal o wi ko wadi ko dum boy sanne woni filla nyaw coronavirus on endam wari tawtidi ko non gomnati no watta fa war jondu ko ndani nemre yaade yobugol ko haani yobud do filla golde endam kanjo o halni Mohammed Mamma
golle arana den der majje wodi nyibol nokkuje idi e der mu e himbe garto joodo dar durugo no tawadu fa hande nyibol nokkure to ardibe leydi kan en garto joodo nokkure de kamkay etazunu cede nyibol nokkuje tati de umma kina miliyaruji didi e ko deki golle den du no don no jaha yeso no hidira lebbi jo e balde sappo e nay kande ke bana hande du balde jene kori bangol rabu nyaw coronavirus kan e rafi hebude law cede ko golla kanni wadi ko golle den timmina ka der wakkati biado on denne wakkati sedda hida beede gan timminne golle
he bannirao ikko he umami ya don tamilo ananal habar onna to dun no iri habaru oyeno nyogungu woni wore himbe delle yasifu gu yottoke daggarime ha ya don hal do coronavirus no e mana men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam e dar do majjum
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu neddo lota juude mudun e makataare fade laba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum do ma lota juude mada fade laba de agolliri tekkerno kibinane der buri lota juude mada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum e neddo ale memude bisaji de do wartike dole memum bisaji e loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyaamo lote yeyre modon to joddo to dum dale natugo der jamaare ustire dille dille
a to ne o anta ko galbiyan kenan
bannirao mila iccellal bannu mada imma cellal balli lenyol mada
igonga ma jam bonna am buri komai mi yetti beda daga kudaya mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
hande ni yewtere men pinne en kaldi e beteddo Alessandro Cheri latido jaa leydi Italy kanko ndida ko haala wi a nyaw coronavirus hebide leydi men Niger do hande de o daddi o hewti hore makko o yewtidi ko ne tarnan fude Ahmed noy wonno nyawngu wadi mo noy wonno dum wontir dum fu ketnina ni
Je me suis senti avec un peu de
Minani bandu an wuli mido tawra chomri sami mili ko pa enangikam ko cellal an eta sey dun tawbi be nyaw coronavirus bu he an dem mi yara hopital reference mo nyama balde an sappo enaito mido wattane safari mido yara kulorukin ko mi yofa sey mi hokka balde sappo enaygo mi wi am joodo wuro to minatu
ma pepo a la maison
nyanne bieda coronavirus woni imada dume nanda der berne mada
gonga wakati be bi mido tawra bibbe nyaw coronavirus gu erne anta isedda gam mido andi ko mi wattete balde mi wurtata ko mi natata du himbe mido fere am min
turitation des symptomes
hopital o dermu a holla ka fu hano e o fuida takke
ils ont été tous
do be gadani kam bawde mabbe fu loktorobe be kulli tiktinkina ko e nyanyal be kulli kandu ko ba nyaw gunu hulgini dum gollal mabbe no e nyaw taka balde an sappo e nay be fu sa don nangon fu no mi hi ay na bi an no mi hebida hema
possible
gartuda wuro ikaden der gollirde maada himbe galano dogge ganno kula to rabu dum e
non les gens
ah mi hiire do hiitere bani ko mi do andi be kula
équilibré
halame giide maada ko fero diri nyawgu e nyaw sa dorman pofe
mi wawa fero diri nyawgu e nyawuji pofe min dum fuddirana he am buddi der buuci amma yettore Allah do ko yawbe andani dum arande ni mi milino ko pabbe non chomri burmi nanude wakkati paddano mi to loktorore e der balde sappo e nay demi wi'a mi joodo wuro
de l'hôpital et après
nyaw coronavirus gu hanne naati der redu leydi Niger no wodi miloɓe du ko nyawgu hana gonga denne daane de gattata yaade himabbe gam fu itawraɓe nyaw coronavirus no nyawteɓe
le virus existe
nyawgu no don tabbat himbe kakkilu ardiɓe leydi cingi laabi kisinol himbe raabu maggu denne himbe durwa do tano laabi din laabi din du tiida de no wodi neddo giudo alamaji ko sikkire nyaw coronavirus gu sey nodde loktoroɓe gara daara cellal bandu joomu nyawo ɓendu tukulu mo tawra alama nyawgu fu to jodo heddo goddum nodda loktorobe do ko yaawi de foti neddo yare loktororo nyawti se acce yare nyawti sa donno ngon funo wala derma
sans avoir des problèmes après
et do don ko habrumi e forfoltili assalamu alaykum balanta jamwali.